Nibyiza amakuru yeme
cyangwa natinze nabi nabamwe barayikora
eeeh
kugera mu mugi mu kutoro
eeeh nanjye nari nashyizemo ka kanomera ndaho ni ibisanzwe byanjye bari imiguru ku nta kazi nabi ntibimeze
gute nsaba nirukanye nakabonye
eeeh
niyo kwa mutekinisiye wanjye ndumva ngo afite solusheni yajya mu mibuga ne utaragenda
mfite iminota 30 gusa uwo ndi ahantu muri parikingi
eeeh ukaza mu gihe nama
ndamuzemeze mute
uribuka
ndakwibuka ijwi ndaryibuka
ndabona n'ubuzima hari abona kugenda
ntabwo nkumva
ndabona n'ubuzima hari abona kugenda
eeeh hari umukiriya mfite narindi ahantu muri parikingi mutegereje
ubundi gahunda
ni ya yindi nta bindi birebire gahunda ni ya yindi n'aba bagabo nari navuganye nabo barambwira ngo icyangombwa nari navuganye nabo babagabo b'akazi bambwira bo icyangombwa nuko ibyabo babibona bakazi bazagabura n'amafoto nari nayabonye nyakuye mu kinyamakuru kuri interineti ndayabaha igisigaye na aderesi ni ukubajyana nk'abereka
harimo ko barakeneye kubabereka kugira ngo batazibeshya
bafite amafoto ni ukubereka inzu nabereka inzu kuko urabona ngiye nkabereka nanone babishaka ko mba mari ushobora kumbona cyangwa nuko mbereka inzu gusa ntabwo agomba gusohoka rero cyangwa ngo bazamutegera hanze cyangwa ngo bamutegere ku muhanda bazajya mu rugo bo bansabye kubereka urugo rwe gusa kandi no kujya no kumenya ko ahari
kandi arahari
ngo ntabwo yimutse wa wundi wagize ikibazo niwe wimutse gusa
yariya
ntabwo yimutse
ariko nta bantu bamuhaye bamurinda
uriya wagize ikibazo bari babamuhaye afite abasore agendana nabo babiri bari kuriya wundi nabafite we nabafite abafite gusa nababa ku irembo epfo ngo inzu zina ahangaha zigira inomero ukavuga nka 310 ubwo nta wundi waba utuye muri iyo nomero kuko buri nzu igira nomero yayo kubabwira nomero y'inzu nkabatungira ziri hanyuma nkabategereza ahandi hantu kuko urumva ni n'ahantu hatandukanye ni n'ahantu hatandukanye ubona nzagenda mbereka aho batuye n'inomero z'amazu yabo hanyuma ibikurikiraho bo bakambwira umunsi nkabategereza nabategereza ahandi
abategereza
ahandi ntabwo mba ashaka kuba ndi aho ngaho mu makaritsiye ya bugufi kugeza iwabo n'imodoka yanjye ntiwamenye kandi barayizi. Bashatse na nakodesha ariko ntabwo nshaka kuba bugufi. Kuba ndi mucyo yarasohoka none se najya telefona nkagira iyo mutwara arasohoka arasohoka. Nko ku cyumweru gishize twari twagiye za Mpumelanga urumva ko asohoka na wa wundi nawe ajya amusura nkumva ko basohoka rero aramusura barasurana n'abadamu babo barahorana rimwe na rimwe. Umurwayi aragenda barambona se njye simubona ndamubona amaze kumbona nka kabiri. Bari bazanye na madamu nabo basore bamurinda ubwo bafite n'indi modoka. Wa wundi wagize ibibazo ya yindi ntabwo akiyikoresha. Urabizi abantu bina ahangaha nari nababwiye uko byagenze nari nabasobanuriye mbere uko byagenze barambaza se ngo abantu bakoresheje ni abahe ndababwira barambwira bati inahangaha bishaka gukora akazi nk'ako wirinda abanyamahanga kwa abanyamahanga bamenya vuba niko bambwiye. Ariko urabona bashaka gukora akazi kuge nari nababwiye umubare w'abantu nshaka nari nababwiye umubare w'abantu nshaka babambwira ibyabo hanyuma bansaba ibyo ndabibaha gusa igisigaye ni ukugenda mbatungira agatoki. Ibyo nababaza ariko icyo nzi cyo ntabwo wabereka inzu ngo bagumeho ku muryango bategereze cyangwa ubabwire ibyo wifuza wenda. Urumva ko inzu se baba bashaka iyiki we ni ukwinjiramo ndumva batakubaza inzu iyo ari yo kugira ngo bategerereze hanze. Ni ukubereka inzu iyo ari yo nkabamenya niba ari no mu rugo. Ntabwo mwumva
yakorera kumenya niba ari mu rugo
byanyorohera. Nabona umunsi wenda nagiyeyo nagaruka nkababwira kuko cyane cyane arahamamagara nk'ariyo kuri weekend cyangwa naba navuyeyo nkababwira. Nkababwira nti barahari bo bakajyayo kuko baranavugaga ngo biba byiza atari mu minsi y'akazi. Yaba ni abaturage b'inanga
wa
mugashaka abantu maranyuma mugashaka abantu bazajya gukora akazi mwebwe mwajye nkababwira ahantu batuye nababwira rero abagabo ariko rero nabagabo rero badashobotse babacuye bakora ibintu byabuze abantu b'inahangaha
none
uko twabigenza kuko abagabo ibyo aribyo byose bagomba kugira aho bansiga bakagira aho bansanga urumva ntabwo ari n'abantu tumenyeranye ngo nababwira ngo mutegereze aho mbwira abantumi icyo kibazo mfite
none hanyuma ni ijana
ryari ijana gukora bya bindi bakigendera
hanyuma wowe
wari wambwiye
Je suis venu à la maison.
Ibibazo nakwitegura hanyuma nkagumana nomero yawe imwe cyangwa ukama n'iyawe ayanjye asigaye atarayabariya ukazaba uyanyohereza nkakubwira aho naba ndi uko yanyohereza cyangwa ukayanyohereza
ibyo byose hamwe ni ijana na mirongo itanu n'igice ariko kugira ngo uko twabigenza ejo nzakorera ijana nyuma y'umunsi umwe kugira ngo uhahe bariya noneho nyuma y'umunsi umwe cyangwa nibura nakoherereza ndetse nanakoherereza kimwe ariko isaha ntabwo ari
byiza none unanayohereje ntabwo byaba byiza kugira ngo nyabahe bishaka nyabahe bajya gukora akazi ntabwo wayanyohereza nyabahe biba bishaka nyafite tukajyana namenya ko bagiye wenda nkaba nasigara aho nabasanze ntabwo nayabaha ngo ndabuke mu gitondo mbongera ndi ntabwo ari abantu bashobotse bashaka no guhakana ko wayabahaye ubwo nayafata nkategereza na ya yandi nayo nkayafata nkayabahera imwe ngomba kubaha igice igice nzakibaha umunsi bajya gukora ntabwo nayabaha ngo bamare iminsi nayafashe ni ukuyajyana iwanjye nkayabika nkayabika imodoka yanjye iwanjye nzategereza kuko urashaka ko mbabwira ko babikora kuri iyi weekend urashaka ko n'ubundi kuko sinshaka no kubimenyereza cyane bamaze kumbona amaze kuhajya kabiri ubu ntabwo tuziranye cyane sinshaka gukomeza njyayo nabo barambwiye ngo nibarangiza akazi njye nzabahe nomero zanjye sinzongere kubatelefona n'ubundi sinjya mbatelefona ariko bari bazimpaye
maze uzashake indi telefone uvuga naho nabo
n'ubundi
ukazakoresha yawe
nari nakoze nari nabahaye nomero yanjye isanzwe ibibazo natwe ariko ntibari bakantelefoniye njyayo bari bakantelefoniye ubwo akazi ni ku wa gatandatu
Ну, вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот.
babonye ari babiri icyo nakora nababwira umubare w'abantu bari kumwe nabo babana nabo bo bakagenda biteguye baba bari mu bishobore bakambwira batabishobora nabwo bakambwira ijwi ryagiye hasi nawe ntabwo nyikumva
abandi nzajya kubaya twigira rero
ariko nanone abandi mwama nk'igihe cy'ukwezi kugira ngo mbanze ndebe uko bigenda
nta kibazo rero tubya mbere tuyibanda hanyuma ariko kumurwayi yaragarutse umubare w'abantu yari yazindutse
yari yarazindutse ariko nagiye kare mu gitondo yandimbonye ku mugoroba ngira amaze guca mu rugo iwe numvaga avuga ati uw'igisebe akijyana isafari rero kuba yaraje cyangwa sinamenya agomba kuba hari numvaga bavuga navuga ngo bazabonana numvaga mubwira ngo pole safari uwumva uw'igisebe ntabwo yaba ari uwundi ngo bazabona
nubwo
nagombaga no kohereza inomero saa tanu kujya kuyizana birananira nari mfite undi mukiriya kandi nkumva gucayo nari mfite undi mukiriya saa tanu naciye nagiye kubanza guca mu rugo mburu inanirwa gukuramo inomero
ushaka indi nimero umuyobozi mbwa nawe ugenda nawe niba washaka indi nimero itari yahanga uzagenda mvuganira
byaba byiza rwose nayemeye nayo namubwiye ko nari namubwiye mbere yarabimbwiye ndamwangiye anambwira ntabwo njya mbizera arambwira ngo uwo tuvugana namwizera nabyohereza nabyo nashyiramo akanomero ku mugoroba nkabyohereza
Thank you. kudu tawavuga